maamulka gobolka Baayo wada dadaalo lan ku aransada ay sidee lan ku wada shaqeeyay lahay hanaanka la kanabaday bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waana lan hormaray lahay sidee qaybo shal duwan ee bulshada iyo umada hela lahayeen adeegyada bulshada ee hanu kumide deegaanada Garsho oo ku jirna waliba sidoo kale qayb ku hayay doorkii ku qaada koran abniga guud ee magaalada iyo qaybo shal duwan ee degmooyinka iyo kasugnin barakacyalka oo darafo shal duwan iyo hanku barakacin deegaanadiyo gudoomiye ku xigeenka arrimo bulshada ee gobolka Bay Maxamed Xasan Uusmaan iyo warbiye hanaanka la kanabaday bulshada iyo ujeedka la kulay
bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin wa binasta'iinu lahu muridina wa diina ma baad een eedii eeda ma la raay ma santa ee runtii dadka barakacay iyo dadka deggan magaalada waa dad wada dhalade oo mayla raayis reer Koonfur Galbeed soo sweet iska Koonfur Galbeed gaar ahaan hatana mayla raay afko diinto dhaqanko iska dad shal ama marka landaruuf qobtay meel isruugi daruuf ku qobtay kooy iyo landeganaayo marka dad shal ama marka nabadgelyada walbadan isku kaashado koran xagga oo iskaalmeynta walbadan isku kaashado koran oo iska xariiraan marka de fahan korto way waan ida qaliin ay dad oo may jare durbidi ba fahmay hada wacyigelinta ka amtay la soo biyo oo CCM mid oo qabilsan oo wacyigelinta nabada markasta ka wacyigeliyaan oo diban qaadayo wal wacyigeliyaan ajaran hata iyo baad wal wacyi gelihayeen oo naftiyo baad wal wacyi gelihayeen ajara marka faham badan la ku heli hataba hatana intii dhimagna may la raayis siilin deersi macnaha iyada may la raayis lama amni iyo in ka shaqeeyaan la raayis gobolka in oo lankasta arintaas qusayta isku kaashada lamba meeli isu meelna ka markaas isku ku eedanta lan heblo ansaaranta macnaha heblo lay ka eedanta la raawma leh culumada bulshada haweenka meel raay degmi gobol meel raay qaybo shal duwan taliyasha laam oo rug meelo oo mana rugyaalka oo mana badno magaalada ka yaalan horumar fayl ku sida hadda ka dareerta ama nidaamka hadda ka sulkubid ama ka socda hadii la kuwada ma isla tahay in la deeri karo hadafka la deeri oo mana la falaay in la deeri karo ya may la raayis ya arday falan runtii may eed may la raayis oo hadda bulshadu nabadiye iyo may la raayis xaaladii qayb weyn ku qaadlahay marka in oo macnaha is walaaladaan is kaashidaan gacmo is qabsadaan dawladdu iyo may la raayis garab suruumaan guud ahaan hal CEO nagdan hal mil iskuluba nabadda dhaqaalaha horumarka hadafka si uu dawladdu manaajarka imanaad oo amsa maamul goboleedada kala u nimay la raay kala tartagna sida oo aqoonta sida oo ciyaaraha sida nabadda sida dhaqaalaha marka maadaama madaweynaha Cabdisiis Maxamed Hassan nabt gareen dadaal badan muuji oo may la raay soo dhin kasta sida horumarka haddii magaalada ka socdo wasaaradooyinka dhismaha nooc kasta iyo in xarun kasta may la raayis ku muuqato in la dar manaha la dardargeliyaha la dayactiraha ama la dhisahay marka in dawladdu iskaashadaan dawladdu gacmo manaha qabsadaan horumarkana ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan nibadanaas nu gogola nibadal ka shaqay inta safare
maamulka gobolka Baay wada dadaalo la kanabaday oo hanaanka guud ee bulshada gobolka Baay